nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihi al-karim amma ba'du bismillahi rahmani rahim alweziga blangan islam tipepe sallallahu subhanahu wa ta'ala tumyemege sallallahu subhanahu wa ta'ala potukumanisa somnyengo ino mtawino kuti titaugumbu sana zuli zitatu inshallah zimene zingatitandize kuti dini yathu ipite patsogolo dini yathu ikhale yamphamvu imani yathu izingayikwela tsiku ndi tsiku ndiye timpempha la subhanahu wa ta'ala kuti apitilile kuti sunga Allah subhanahu wa ta'ala apitilile kuti pange ukhala akapolo ake amene ali wokondedwa wapi pamaso pa iye mafuna abwino apite kwa mtumiki wathu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam monga mwezi wawezi monga mmene timachitira lokhala la chitatu mmene makhalatu kambirana zambiri zokhuza ndi ija programu jatimainena kuti minda yachikondi mmene timakhala tikuonekeramo zinthu zosiyanasiyana yeti lero kwambiri tikhalaye tikukambirana pa nkhani yokhuzana ndi swala ndipo mkatikati mwa swala mutu wathu waukulu unaliona kuti swala ndi kiyi ya ku janna swala assalatu miftahul janna hadithi ya Nabi sallallahu alaihi wasallam akunena kuti swala ndi kiyi ya kumtendeli so tifuna tikalowe kumtendeli tifuna tikalowe kujanna kiyi imene tingapeze nayi kiyi imene ingakatitandizile kuti tikalowe kumeneko ndiye ndi swala lero kwambiri tikhali tikupitiriza kupita chitsogolo pamene tikhali tikuonekera kwambiri zokhuza ndi swalayo kukhala chipilala chachikulu mu dini kukhala gawo lalikulu limene lofunikira kwambiri pa nkhani yokhuzana ndi dini munthu nthawi imeneyo mkalekale kumayambiliro kwenikweni kwa chisilamu tiweza kuti munthu ankati akalowa chisilamu mwazinthu zoyambilira zimene Mtume sallallahu alaihi wasallam ankaphunzitsa idali swala Mtume sallallahu alaihi wasallam wake onse adazipilika polimbikitsa swala pakati pa umma wake pamene adafika ku Quba ndi Madina Munawara chinthu chake choyamba chapamwamba kuposa zonse kunali kumanga nzikitu komanso kwalimbikitsa asilamu maubwino aswala kufunikira kwa swala kupatula zimene zinthu sallallahu alaihi wasallam adalamula kuti nzikiti umangidwe mdera lililonse pofuna kuwalumikizitsa anthu kudzera mu swala kuti kodi asilamu athauma kumana bwanji athauma khalirana bwanji pamodzi ndi chinthu chachikulu chimene chingapangisa zimenezo ndiye ndi swala Mtume sallallahu alaihi wasallam adayankhulana kuti swala ndi chipilala chapakati pa dini kunena kwina tinganene kuti kudzera mukuteteza chipilala chimenechi ndiye kuti munthu dini yake yonse idzakhala yotetezedwa dini yathu idzakhala yotetezeka ndipo kudzera mukuononga chipilala chimenechi chapakatichi ndiye kuti dini yonse ya munthu idzapasuka ndiye kuti palibeso dini yani olimekeza bibi Aisha radhiyallahu anha afotoza nuna kuti chikhalidwe cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi ubwino umene adaonetsa opempherera swala ku msikiti bibi Aisha radhiyallahu anha afotokoza nuna kuti mnyumba mtumiki sallallahu alaihi wasallama nthawi zonse amathandizira kugwira ntchito zapakhomo komano amati akangomva adhana pompo pompo amanyamuka mnyumbamo kumapita ku msikiti so zonsezi zimafuni zimasonyeza wafunikira kwa swala mtumiki sallallahu alaihi wasallam amaphunzitsa amalipitsa banja lake amaphunzitsa kubanja lake kuti kufunikira kwa swala nthawi ina yake gulu la paulendo gulu la mamsafi lochokera fuko la Thaqif lidabwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallama nicholinga chodza lowa chisilamu koma yeti gulu limene lidampempha mtumiki sallallahu alaihi wasallama kuti wowa ali wachisilamu koma sazapita nawo ku jihadi sazamenya nawo nkhondo ya chisilamu sazapeka nawo zakati ndipo saziswalise yani yeti mtumiki sallallahu alaihi wasallama adawalola kuti ayi akhoza osapita ku jihadi akhoza osapereka zakati koma napa nkhani yokhuzana ndi swala imene mtumiki sallallahu alaihi wasallama adawakanira kuti asuno swala yokha ndiye singata sizingatheke kuti muyisiye ifa ndiye palibe chifukwa choti inuyo mukhalire asilamu mukuyankhula kwina mtumiki sallallahu alaihi wasallama adayankhulana kuti palibe ubwino wina uliwonse pa chipembedzo pamene swala ikusiyidwa kusonyeza kuti sila silingakhale msilamu ngati ife tilibe swala kusonyeza kuti swala ya swala ndi chinthu chimene chofunikira kwambiri swala ndi chinthu chimene chili chapamwamba kwambiri pa umoyo wa mtu silamu ndifa maubwino osiyanasiyana ndi amene akhala akufotokozedwa ndi amene amakhala akufotokozedwa nthawi ndi nthawi mpempha Allah subhanahu wataala kuti atiike mmitima mwathu chikondi choyikonda mtima woyikonda swala yathu kuswali ifa chotilamulo lola Allah subhanahu wa ta'ala wasa kala kuswali kuti ya ima wa antrazani pembezi jenisa yanga ndikazama lila tisaswali ndiniye mine tia ntiswali ndiniye yofuna wani lisalamu lola Allah subhanahu wa ta'ala nintizao na uti Allah subhanahu wa ta'ala azati pangila zotani azati libila zotani panupaziku labasi manda kumasu kuakhirah.